Zayd latest music.
Kiseo, Doki se sinjape. You man sniper, sniper. Doki sa balu mila wa selu kupuma puma fela konange baiza zefo salile. You my sniper wa anamine.
Muta Christmas. Roma side music.
Tumelo egi ukena keleke, tumelo. Tumelo egi pilo ya mudu, tumelo mina. Mutu wa kisifateo, kono kipilo. Tumelo egi ukena keleke, kono kimikwa. Mutu wa kisifateo, kono kipilo.
Kubona mwali fasi amuwe balu mbeli vaniti kuinevesta basi wone kuli eni yote kuyanga vala kwa chenji kofuti mazali pula kunoze mweza pengeli fosa lile no, you man sniper wahana
auche, auche, auche
haha, aluti eni uli kulapela niti kukuli ofuma na upilo busaferi
tumelo wagi ukena keleke tumelo tumelo egi pilo ya moto tumelo
Fanzi, nalikwanda kuluna, animilivali, mofati mwenda, nakubona Kiseo, amusiliza fama radio station, akimezi abuva kukulusa Zambezi,
ZaydLatestMusic.com.